Starboy Entertainment.
Yo, DJ,
are you the mix in yet?
Your DJ,
Starboy on the mix.
Africa, inaganyoganita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Pia fira minangus, vingi. Ikilala na utakama, naniita. Nafumba macho, nafuta shuka. Naona napumbazika, unishika. Ndipo hapo, nafarigika. Mambo ya haba yako, no mana na tono no kawe.
Wana, 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 pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, 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 pale tulipo kutana. Na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rapi, ameni banu sura jeuri sina tena. Wendo ganzi, meni maliza hasira sihu mwe kisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinuna, nibembeleze, usini pepe nipulize.
Watome, washituke, roza, ozi waume.
Mini pike, ule chote. Nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe. Ukipenda unibimbe nikumbatie. Atalaiza tuone akahadithie. Nitambulishe nitambe niwapenda unibimbe nikumbatie. Watu watuone wakahadithie. Nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe. Ukipenda unibimbe nikumbatie. Atalaiza tuone akahadithie.
Them a care much me. Why are them walk up here getting up on me?
Yeah.
Drop it on my slam.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
kama si mwishi na mkanda mabavuni kaya inua majeshi vita nichague mimi anze Bangladeshi amalizie Sudani la 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 oh, oh, oh. Hatosheki kaniweka kifuani hatingishi kiharuki yuhoi watwabani nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na macho ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi yataniumbua.
Mapenzi ya 13 ilikosa, moyoni nikatezwa na day.
Tell me
one day,
you gonna be with me, babe. You always tell me
one day,
maybe
one day,
tell me
one day,
utak wana mimi penzi.
Kejonea moyo afanyi kificho kigotea mimi kipini sonacho geongea mwili wangu rocho na nyongoyea chungu nilichopika wamepakua wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua tongeangu na kitabu chetu cha mapenzi kuraso mechana chana hazisome kitena tenzi zimepoteza mani
mpofu moyo wangu ulishindwa ona ukuandikwa wakwangu liwe nikaba nalitewa
kachukwa kisura anaukwangua
moyo wangu unahumia
yekwa nguvu na ukwaruwa
yawani moyo wangu unamumia
langu tatizo nachuna najimaliza mina kesha kumuwaza na wewe seka lake jina oh, oh jina basi kwa unyoke na jikaza niache kulia mana kwake bahati sina oh, oh sina maumivu ameipora furaha yangu oh, amekwenda nayo na zangu mbivu zimeniozea hasara kwangu oh, oh, oh yatapita kwa kisura anaukwangua
moyo wangu unahumia
yekwa nguvu anaukwarua
yawani moyo wangu unahumia
Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe Saidi ya nisikitisha eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe Jikoni kwangu kaingia mdudu gani mara kwenye kikombe mara sahani ona katibu wa maji kisimani Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua Nimezidisha chenchi kimeota nasi Nilipita dirisha nafasi kuigombania Kumbe basi nimeja na mlango Ayo nimboni yangu
Kiza kinene
Kibatari utambi umetumbukia Khidira yangu
Kiza kinene
Imepeke chonguzo nini yo egemea
Kiza kinene
Yo DJ
Ayuda mixenye
Your DJ Tabo in the mix
I've been trying not to diss you Mwenza kominili kozi na ishu mpenzi Hopu kosawa My darling And I've been trying not to miss you. Kila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kali. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tushazamisha meli yameisha. Nitaambia nini waingo muhana tirena. Na my feelings ikawa sikiwe.
Ayaoni macho yangu
Kiza kinene.
Koropo yutambi umetumukia.
Kiza kinene.
Oh.
Kuhini kuso kusha umeangukia pemani. Roho ya ni dadarika kashantoka shetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi. Moyo umbiwa mwana mimi. Moyo umekunja ntita na kumisi jamani. Ngumu safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Nikajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nisame. Nisame. Nisame.
Chozi diwi diwi na changanyikiwa na vilio sishikiki. Niko magharibi liza mapo juu, wewe upo mashariki. Zawadi vipochi vijisi vipipi na zimisi chokoleti. Nimekomadia nilivyo nyongea, ubazako sizipati. Tabibu, kunikomesha umepata toto la kitangasa baku. Umeichoka jeuri yangu ya kipemba lile guku. Limeniisha kabisa baby halinanga aipu. Wananicheka wajinga rudi na kuumba. Ngumu safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Nikajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nisame.
Nashindwa kujizuia, uvumilivu nashinda kwa nini. Kimpigia kusudi zake na kipokea. Eti elamu wewe nani? Nana maka kupa nani? Mara akupe wewe unafanya ishu gani siku hizi?
Na maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau. Kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Oh, oh, oh. uliyenipa maumivu nikamanyangao. Na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti ukanidharau, kanitia uvivu stressi niwe mnyonge. Leo sina thamani ndo maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani ndo maana unawafata miluko. Oh baba, weni ache
nitakuna mdogo mdogo.
Niache nende sala
nitakuna mdogo mdogo.
Weni ache
nitakuna mdogo mdogo.
Niache nende sala. Mara ugomvi unakurupua unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea hausemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu usiwaze. Wangu moto we unauchanganya. Ah, umekuwa kivuruge unavuruga sana. Baba we, kitu gani kwako misijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani ndo maana unawafata masista du. Oh baba, leo sina thamani ndo maana unawafata masista du. Oh baba, we ni ache
nitakuna mdogo mdogo.
Ni ache wewe, ni ache
nitakuna mdogo.
Ni ache wewe,
nitakuna
kidogo kidogo.
Nitakuna mdogo mdogo.
Nitakuna mimi,
nitakuna mdogo.
Ni ache wewe,
nitakuna.
Show me quarantine, quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay, that's right.
Where?
Do the wacko, jacko, now slide. Now, show me quarantine,
hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Yeah.
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right.
Yeah.
Do the wacko jacko, now slide. One clap, two claps. Shingo, fanyo na itupa. Inama, inoka. Kiuno, kama na kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine.
Hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Hey.
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, kote posti. And then drop. Kicho cozy. Ringa, ukomeshe mabitozi. And then run. Run, run, run. Halafu turn. Turn, turn, turn. 20 G.
jisha uwe. Jisha uwe wewe.
Now show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now watch your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay. That's right. Do the wako jacko, now slide.
I can transform your robot. Nico control car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Ooh. Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Be challenge if you meet
up. Don't rush, don't rush.
Karantini yangu mina machizi. Niku party na usingizi. Ukisikia tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, watch your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Nay, nay, that's right. Do the wako jacko, now slide.
Fuck beat, fuck beat. Kitchen station, fuck beat. Knife beat, spoon beat. Kitchen station, dishes beat. Sha, sha. Kinky diggy. Kum, kum, kum. Kum, kum, kum. Sha, sha. Kinky diggy. Kum, kum, kum.
Mama, can you come?
Hey, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Oh, yo, 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 yo.
Mama, can you come?
Oh yeah, yeah shit.
Oy boy boy,
Konde boy.
Nirusu, chuku chuku ni sosomole. Mina ninginia, komarati ni popole.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizingu we unisumbu wewewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy. Oh, oh, ukienda zako minta nyongonyea.
Acheli zame.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizowe.
Achaji wali zame.
Mangara haya kuingiza. Ujue inapotoke.
Acheli zame.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizowe.
Achaji wali zame.
Mama unafanya tembo kutwa na dingisha mkonga. Wando kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba. Pikia kono ulini kumbata. Piki piki upande uba. Popote lipo kanifuata. Bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema Mola ndo mpaji. Wana nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zame.
Baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizowe.
Achaji wali zame.
Manara haya kuingiza. Ujue inapotoke.
Acheli zame.
Unapenda vya giza giza. Kama ujanizowea.
Achaji wali zame.
Why nilikuuliza. Bora ningejitengea. Oh nana.
Oi boy boy. Oi boy boy. Yeah yeah yeah. Oi boy boy.
Penda vya giza giza. Kama ujanizowe. Mana raha ya kuingiza. Ujue inapotoke.
giza giza kama hujanizoea. Asa why nimekuuliza bora ninge
kuuliza bora ningejitengea onana.
Oi boy boy, oi boy boy, yeah yeah yeah. Oi boy boy, the African princess.
Bibi unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Mana raha ya kuingiza ujue inapotoke. Unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Asa why nimekuuliza
bora ninge ninge ya konde boy. Masai. Oh my god. Oh my god.
Moyo umevuja damu, maumivu nagulia mwenyewe. Hivi ufahamu, kuna safari tulopanga na wewe. Sikulaumu mama, wenda ngoja ngoja zile kuzingua. Zile ahadi nitakununulia hama, hapo kesho nikitusua. Shida imekuwa gumzo, nilijitahidi uridhike. Wala kuridhia matuza, umeniache nibike.
Shida,
nazilofanya ukaondoka.
Shida,
ando penzi langu mechoka.
Shida,
miwa zamani goroka.
Shida,
shida, shida. Malangu la kukosa sawa.
Basi,
basi,
basi.
Enti leo na kuganda chawa.
Basi,
basi,
basi.
Yapokuwa kishindo pande.
Oi, oi, wanangu, nifika semu ya tuki?
Semu ya tukio.
Semu ya tukio.
Yani wanangu wa mjui siku nivokuwa nisubiri.
Yani sijui ni semeje subiri kwanza nipoe hapa juu alafu nielezee kwa
sababu ndio sababu
hiyo tafsiri nitakavokanda.
Oya mwanangu, sasa fanya kweli, tunaoa mwanangu, umri unaenda, sona ndevu hizi kabonga bonga.
Oi, oi.
Check mwanangu, shems ndio ule pale
mwanangu, ndio ule pale mwanangu, na subiri.
Kuzoea machozi mana imekuwa moja ya furaha yangu. Kutendwa kama dozi kila siku za moyo wangu. Au ndio siwezi waniona ndama, umechoshwa shida zangu. Bora ungenichuna ngozi nipate furaha yangu. Kinachoniuma umeacha doti ya kanga. Kila nikiona ndo kinamka kizanga.
Shida,
nazilofanya ukaondoka.
Shida,
ando penzi langu mechoka.
Shida,
miwa zamani goroka.
Shida,
shida, shida. Malangu la kukosa sawa.
Basi,
basi,
basi.
Eti leo na kuganda chawa.
Basi,
basi.